singi mwele sai fetulu fyanya kuchinso chenu mule konkanya poku tuvelelo lusekana besa bantu tuli bantu nse lekeni ngumbu shenu shitwali
nalishi bafinge na lufyanya kuchinso chenu nalishi
bafinge na lufyanya kuchinso chenu Chipuna chenu yawe
Elo
Elo nanguli ne chinga befi yawe Mwiposa Mwikwatila ichifukushi chakufulilirwa
Sokolola
Mwisokolola ubukali wa chipu chenu Ukupitililila pa mweo wanti
Mwana wenu
Ni mwana wenu Katilirwa fene minwe yenu
Ni mwana wenu
Umweho wandi Waikatilirwa fene minwe yenu
Tatuali ingano kuita peshi na lienu Yawe ni pamula nduwalwe mbulo tuwasenda Lelolu selwenu Natuwele la chila nshita Tuwali lileni kana besa
Nalishiba fingi na lufyanya kuchinso chenu Nalive mbukila umulu nechipuna chenu yawe Lelo nanguli nechinga befi yawe mwiposa Mwikwatila ichifukushi chakufulilirwa Sokolola ubukali wa chipu chenu Ukupitilila pa mweo wandi Mwana wenu Mweo wandi waikatililwa fene minwe yenu
Mwana wenu tata
Mweo wandi waikatililwa fene minwe yenu
Fizeni
chinso chenu kufya mukulu mushifyandi
Ifyalenga
umupa kapali mwemo na ine
Kukwila
Kukwili chifuku shimwe Yehova na papa
Tolesheni
Tolesheni luse luse no kunjelela kwa ine
Nalilila kuli mwebo
Umbele ikuli
mwebo
Yehova na papata Umbele uluse Dipanshi ya makasa yenu
Nalilila